Thank you. Since I met you, I feel so worthy. Ngihambile umhlaba wonke, azange ngibone uthando olufana nalo. Boy, with you, I feel like I am something.
So worthy. Thank you. temperature of the soul till eternity. Making strides quite comfortably. Niyangizwa yini?
Kumulindisiyo. Nazisibusiso. Landela nesiko. Shiya phansi mjolo. Kumulindisiyo. Nazisibusiso. Landela nesiko. Shiya phansi mjolo.
Ukuflathela izwi lami sekuyisono.